mjane uhuni ya mayo Bilimi huku miumboni bao Nikumi umboni bao Yasi nifane uhuni ya mayetia Obadi kuwa humida Mini nifanu wa chingu miwa Ibabe mjasi bakubyo Ibamrejo chasi ya Minti yobia sami Yenti yobia sami Ibabe mjasi bakubyo Ibamrejo chasi ya Jabi fosure Yenti yobia sami Yenti yobia Yenti yobia Noa Yasi nifane huni ya mayo Bilimu kumi umboni bao Nikumi umboni bao Yasi nifane huni ya mayenchia Shana zada mbonyo Sidi ya madafu pese mbuomu Pati pope ya nkani ya wayo Onyani gari ya wankani ya waya Oburu wa wankani ya wayo Chingu mihuta Ibabe mjazi bakubo Ibamreti ochasi Minti yobia sami Yenti yobia sami Ibabe mjazi bakubo Ibamreti ochasi Gagi fosue Yenti yobia sami Yenti yobia Yenti yobia Amini shone mahuo Minti yone mati Ibabe mjazi bakubo Ibamreti ochasi Mishone mahuwa Minti yone mati Nipa mbewi ya sebafu go Nipa mreye chyo mini ya
Nyahu beto Nyahu beto
Yenti yobia Yenti yobia
Nyahu beto
Yenti yobigo Nipa mbewi ya sebafu go Yenti yobia
Shitama madrosa minu mungwa mahuwa
She
never met Rose and me, no one. She
never
met Rose and me, no one. She never met Rose and me, no one. She Dedebe prepe Unabudu bibia Kwa mafosue medana matao Unabudu bibia Introni dedebe prepe Unabuna sambia Kefosue medana matao Unabudu bibia Amisho nema huo Minti yone mati Nipa bebi asipa kuko Nipa mrejo chazi Amisho nema huo Yone mati, nipa bebi ya ziba kubo Nipa mrejo mini ya Mintio, 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 mintio Mintio, mintio, mintio vya Yentio vya Yentio viko Nipa bebi ya ziba kubo Nipa mrejo jazi
Mishone mahua,
Yenti obi asema, ipa bebi asipa fuko. Ipa mrezi ojazi. Oni abe. Yenti obi asema, ipa bebi asipa fuko.